Superman and Loki. Kapagan ni Loki. Stop. Superman and Loki.
Pirate Beats Production.
Gwomanyi okuzanya tepo. Gwomanyi okulwani ntalo. Gwomanyi you up my level. Gwomanyi 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 okuzanya tepo. Gwomanyi okulwani ntalo. Gwomanyi you up my level. Gwomanyi Gwomanyi uno yanziba, yanziba na maso. Siba kakatambala kumukwano. Kwanyumizo bubozi nga chusa ango. Imgacha six packs enafuna angel. Picture quality ya iPhone. Kumukwatako before I clarify. Ooh, he can satisfy. He makes me go crazy comedian. Picture quality ya iPhone. Kumukwatako before I clarify. Ooh, he can satisfy. He makes me go crazy comedian. Gwomanyi okuzanya tepo. Gwomanyi okulwani ntalo. Gwomanyi you up my level. Gwomanyi 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 okuzanya tepo. Gwomanyi okulwani ntalo. Gwomanyi you up my level. Gwomanyi Gwomanyi simgabana na mulala nzi ndi mukodo. Namukwata kono mwana nzi nzitirawo. Don't play with a boy ima give gangsta love. Dem talk and attack but me stick to me love. When you touch me when you kiss me when you touch me massage me. Gwomanyi okuzanya tepo. Gwomanyi okulwani ntalo. Gwomanyi you up my level. Gwomanyi 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 okuzanya tepo. Gwomanyi okulwani ntalo. Gwomanyi you up my level. Gwomanyi Gwomanyi actually nze nakula bwentyo bwentyo sensually anjagala tyo yo ojojo tabole dagala ojojo nkoli anjagala ojojo nkoli anja bwotyo tyo wacha bwotyo tyo bwotyo tyo. Gwomanyi okuzanya tepo. Gwomanyi okulwani ntalo. Gwomanyi you up my level. Gwomanyi 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 okuzanya tepo. Gwomanyi okulwani ntalo. Gwomanyi you up my level. Gwomanyi Gwomanyi
www.mp3ugandanmusic.com